bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio Tekaful, bisimilla moon e yewtere men hawnide wuuro Barke yuɓɓini goomu juɓɓudi rendiyankori gam ballal Tekaful e nder yewtere men ɓennude nde. En nani hakkude kajjata e sehil mum Fatim gam waajade ɗum nde wattata hakkille e muyninde ɓiyum kosam endu mum nde tawno kosam yumma ala fof ko ɓuri ɗum senade ha tengti e ɓiɗɗo jarowo e lebbi tati ha lebbi jeegom. Ɗo joddi e joom galle makko ɗo o nani gulaali gumriɗi boowal wande koddiɗo makko ene wondi e ŋati were ɗon tan o giddi o fay toon. Ɗum noon tawoyenɓe toon gam andude yewtere maɓɓe toon. E nder wuuro Barke jilloyeɗen kajjata e ɓesgu mum
mboɗo mi yaha toon mi ƴeew noɓe ngoor ko kewi toon.
Yaa kay, min mi toppito sukaɓe no lelori.
Jamir Salmat, no ngorɗon koɗo tampande?
Ko ɓiɗɗo gorko omo selli ko mawɗum yettere Allah.
Eɓe celli kanko yummo ko Mariam. Ko noon de Salmat?
Yettere Allah kadjoto a jarama nde garda.
Ko fodde mi ar ɗum kay ala jettor? Joni noon holko poɗɗon sohlude?
Addan min ndiyam e kas.
Ala, addan min kosam mbeewo jaafoɗa.
Mbimi ko ndiyam.
Kosam mbeewo mbimi.
Onon kam holko cohlirɗon ndiyam walla kosam mbeewo?
So cuhlel jibinama ko adi fof ina foti yernede hay sinno ko ndiyam seeɗa.
A haali ko welma. So cuhlel jibinama idito e reedu mum ko kosam jawdi ete mboɗo andi ala e mon fof miijir ɓirde mbeewoɓa.
Jaafoɗon mbeɗe sikki tan wona feere moƴƴere. Rokkude cuhlel ndiyam walla rokkude ɗum kosam mbeewo ɗum wona hunde moƴƴere e mum. So dañama cuhlel so jibinama ala fof ko foti rokkede so wona kosam endu yummakko.
He debbo, an anda ko kalta ko. Mariam kay, ala kosam taw mata yiyan ko yaltata endu makko ndu koddi hal olal yaltan hen. Ɗum kay suwa wonde kosam taw
daw ko hani. Kosam gadi damdam ko ni wayata sabu ko kanjam foti idade e reedu cuhlel ngel nde tawno adam heewi nafoore no feewi. Rutti kadi ko kanjam renata cuhlel ngel e dendangal ñabbuli. Sa teyi mbiya ko kanjam woni lekki gadanki ndenowi cuhlel ngel.
Lekki gadanki?
Eyi, lekki gadanki sabu ina waɗi dendangal gueɗe ndenoje cuhlel ngel e yoge ñabbuli.
Holno gandirɗa ɗum?
Kemmi ɗum ko yimɓe amen ɓe liggottunomi e juɓɓudi Tekaful. Ɓe mbi doctoreɓe haralleɓe fof kolliti wonde cuhlel so jibinama ala fof ko foti rokkede so wona kosam endu yummako. Ɗo ngel jibinaɗo hangel heeɓa lebbi jeegom. So dañama yo cuhlel muynini tan kosam endu yummum sabu ɗo ngel idoto muynude ɗo kosam gadanam ɗam woni kandidi ina reni ngel e ñabbuli kewɗi. Yanti hen kadi cuhlel so fuɗɗima muynude ko ɗum saboto yummiraɗo wasata kosam sabu ko ngel muynata ko koye bawɗe. Allah wallitat yummiraɗo o e kala saaha endu mum waɗata kosam.
Wadde cikkuɗa komin mbaɗata ko moƴƴani gila dawadewi ko ni tan watte. Hay an ne jibineɗa nde min jarnimi kosam bey ha ɗomɗirɗa
e ndiyam
e kosam. Eyi, on kaali gonga mataw ko fartangue tan kemmi kono son ciftori kadi mbaɗa hewno ñabbuli no feewi e cukagam. No foti sukaɓe rafeteɓe nde gon tiggu yonde matwon cikkani fawaka e koɓe ñamminte ko guila eɓe pamɗi.
A haali gonga hewɓe hen dañi hen caɗele cattude.
Mbimi cuhlel ngel yarnataki ndiyam yarnataki kosam bey kono kardiato wini tan watte ko kosam endu yummaggel tan ngel muynata saabu ko ɓuuti holliri hen. So en jiiɓi ko on wayi sellude e yodde ni goto emen kala en yiiɗi dañde ɓiɗɗo baaɗo noon ete wuuro ngo foof ene andi ɗum. Oɗon noon so waajima en eɗen poti jaɓande ɗum saabu ko nafoore meere woni hen.
A haali gong
onon ni ko gollo gadanol nandirɗon saabu on meeɗa hawrude e haala.
Kadjar, min ñagotoma tan ko kala e saaha gara wallidde min so min garwina. Ande jogoroɗa hen minenne min kutoro hen wasiyaji ma.
So Allah jaawi.
Kadjata faati galle mumen tawi toon joom galle mum Haruna e ɓiyum Siley ene keblono jogoyde ndiyam.
Kodo on jejjitan Haidar de?
Eey mbedi sikki de kono ne sile?
Eey mi yetti takker ciwtirgal ndiyam dam ngam labbinde wondude e butel Javel ngam tobbidde hen.
Min ne mi lawjiri bidongaji di sabunde ha laabi kanje cukkore maji ngam danje to moftuden ndiyam mbedi sikki ala ko min jejjiti.
Eey moddi batte hakkille e ndiyam Javel dam. Bade betu mojo sabu nyanden on burtininu seeda du wadi ndiyam dam in urtanno Javel.
E jon min gandina dum wadirte
sukonde wotere ndiyam Javel e bidon na wowali turuji no gas ndiyam sukonde wotere ndiyam Javel e bidon na wowali turuji no gas ndiyam.
Ko jalata jida min belantade antan manando wen tan Musa ndongoni e sambam burdum wel dan yow mami ndentu memirdi dum juude amen tulmudi de min dena kadi e hendu e memde jawdi wala buubi e kala kuyna addane lor ko min yimbe waabe toppitaade labal anante sile
ey
ey gonda kay tonji odon gandi gil battuden rentade jabden rendi dido wasiyaji odon gandi gile den en bayri rafet de tawno rafi yidi tan ko tundi
a hali gong en bayri jabidu hundi wallahi gila kay mbasida min e senar hay tana goto min kebay.
E Umar nan way mi jeewiyam deju bingilam bedar bingilam ngoyta ko heeg walla ka jinnodo san mi batuma
nen gonda e haldude tiggo.
Ey, wala fotani wande.
Kono nen. Tukulenge. Onanata yanti hen o famata ko kalta ko.
Wana wande o halata wala o famata in hadami haldude e makko. Tukulel fof in fam ko yumum waddate mum ko. Sabu ko badutom ko. E ko kaldat me makko ko o mutini dum. Tukulel fof in sokli nguleki yumum e jaleedum mum.
Ey
Jenav, tukulel kala in footi badet fijinet jalnet sabu mangel jogo holar e koyel magel gel ande wonde gel telan gel yaw mawnudi ha gel fotema
mi fami joni nen mat angel yidi yimenet
e kay angel yidi tigi yimenet
wadde ngimenen gel ngimdi welndi
madum welmu no feewi hay anne kay yaanyani du.
Kuri kuri baina yuma ehi Javel arti Javel gotel muche hakun lawal e wala kuri kuri baina yuma ehi Javel addi Javel gotel e wala
jam hire mon jom gallen
a hire jam Usman Maryam bi yumbad
ko modum abi celli salamata wiimi a wadi ko gowda wadde so saggidde rendo go e waajaade dumen e moƴƴere yo Allah yobe jobdi moƴƴiri
min kay ala ko banmi so wana famminde ko jangunomi ko e no baddadmi e sukaabe beeni
kajjat adandi saha woteji meeriji keedi yanti hen kadi mi naywi ete hankati kam mi foftor tan an non ka suka wurongo fof en heptini darnde ma do nan mi salamata e Maryam ina kala hala ma fof mi jokoto hen chaftal sanne de tawno daronida ko bamtaare min non mi burani yidde Isa mo wawa gardigo wotene kono kala nde hakkile ma woni dum andu min e dendangal wondibam ko an min jagganta jungo tinno da non batta hen hakkile sanne
hayonen ka gono mer wurngo
bandirabe sehilabe en bayno dirado ma en jokkoy yewtere men hawnide wuro barka e hello men aroyo tawi koy radio tekavul dum non ngonen e jam
tekavul darne imbe darani besnurendo ngam